Ngiyabonga mfowethu Borders. Niyazi kuyinhlanhla enhle kakhulu ukuba phakathi kwabantu bese kuthi ke ngokokuqala nga esinagogeni lamaJuda kuyinto eyivela kancane kimi. Bese kuthi ke ukuqonda okwengeziwe kwalokho ukuhleleka lapha kwale mibhalo egoqwayo nokuthi inakekelwa kanjani nokunye nokunye. Kungaba yisikhathi esihle sokungena ngesinye isikhathi futhi sibe nenkonzo yokuphulukisa kuleli sinagoge futhi ube na amaJuda futhi. Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga kakhulu. Bengilokhu nginomuzwa ngabantu abangamaJuda mhlasimbe akekho lapha kodwa kulokhu kusa, kodwa nginomuzwa ngabo, nginawo njalo futhi ngikholwa ukuthi ngolunye usuku ibandla labezizwe liyoyisa umlayezo kumaJuda njengoba iJuda lawunikeza uyizizwe. Ngiyakukholwa lokho ngayonke inhliziyo yami bese kuthi-ke lapho lokho kubuyela eJudeni ngokugcwele kuphela umnyango wabezizwe uyovalwa ngaleyo nkathi futhi kuyoba umJuda. Ngakho manje yisikhathi ngijabule kakhulu kuba phakathi manje ngaphakathi. UNkulunkulu abusise le ndoda encane nomusa umfowethu Michael Sini. Angikaze ngimbone empilweni yami, bengingeke ngimazi ukube ubemi lapha, angahle abe sezethamelini futhi bengingeke ngikwazi. Kodwa ngiluzwile uhlelo lwakhe futhi ngiyaluthakasela inceku enkulu kaNkulunkulu lowo mJuda omncane umpofu onikele ngokuphila kwakhe manje ekukhonzeni nguNkulunkulu. Mina futhi ngokuthi ngiyayithanda indlela asho ngayo ukuthi Jesu wami, ya Jesu wami. Ngicabanga ukuthi lokho bekumangaza kakhulu kuba umJuda asho lokho. Impela ubelokhu engumphathi wesibani ephethe isibani kubantu abangamaJuda kulelizwe ukuzungeza iMelika yonkana lapha. Futhi umkhuleko wami oqotho ngokuthi uNkulunkulu baphe izingalo ezindala ezibuthakatha ukuthi basibambe aze afike uJesu. Uma kungenzeka ngiyamazisa, ngiyawazisa amakhehla lapho elwa izimpi ezinhle. Kubulala uDokotela F.F. Bosworth, omunye wengibambisene nabo ngenkathi ngingena ukuyombona. Wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nanye ubudala, wayekhiphe izingalo zakhe ezincane kanjalo. Futhi bona emuva lapho baphuma nje emasimini aseAfrika sebeneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala, benza umsebenzi wobuthunywa benkolo emenweni kanye nami. Ngase ngigijimela kuye ngamsingatha, ngangazi ukuthi wayefa futhi ngavele ngakhala kakhulu. Baba wami, baba wami, inqola yakwa-Israyeli nabamahashi bakhe, indoda enesibindi kangako. Futhi wathi lesi yisikhathi esimnandi kunazo zonke empilweni yami yonke. Mfowethu Branham washo ngathi uyazi ukuthi uyafa na? Wathi angeke ngife, sengibe neminyaka engamashumi ayisithupha ngifile. Wathi mina, wathi ngilinde umzuzwana lapho ngibona konke engikuphilele, ngimbone engena kulowo mnyango ezongimemela endlini yakhe. Futhi wathi yileyo indlela. Ngicabanga ngakho-ke izimpilo zabantu abakhulu zonke ziyasikhumbuza. Singenza izimpilo zethu ziphakame kakhulu ngokuhlukana sishiye ngemuva kwethu imilobo yezinyawo ezihlabathini zesikhathi. Yiqiniso. Yebo. Ngiyeke kungenzeka ukuthi angizwanga nje ngezwe ukuthi waxhawulana no eme ekamelweni nyakaze. Yebo mnumzane, yebo 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 mnumzane, lokho ngikuzwile lokho. Kunjalo mfowethu Kopo, ngiyajabula ukuthi ungikhumbuze ngakho. Yebo, bathi sikashana impela ngaphambi kokuba afe noma aye ekhaya wavuka futhi exhawulana nabaphendulwa nguye abeza kuKristu ngenkonzo yakhe isikhathi eside. Wayesefa waqhubeka ukuyohlangana nabo. Yeke ubuqhawe, ngiyazithanda izinto ezinjalo nje. Lokho ngokuthi nje bazalwane, kuyinhlanhla enkulu kuba lapha eLos Angeles noma eSouthgate noma ngabe kungahle kubizwe ngane lapha lapho esinomhlangano khona nale nhlanganyelo enhle. Ye, niyangimema phakathi lapha futhi bengingeke ngize ukube angizange ngibe nalolo hlobo luthile lokudonsa ukuze ngize. Futhi ngiyakuqonda ukuthi inkonzo yami isiphenduke indawo lapho isicishe ibekwe lamanqamu impela.
Like all
mina njengazo zonke izinto zifika kuloko mina sebeqalile ukukhuluma izinto izwe likwenzile nezinhlangano nokunye nokunye ukuthi ngikumprofeti wamanga nakho konke futhi ngibheke lokho kuzayo mina kuyisibanga ukuthi bekungakafiki ngaphambili manje futhi kodwa ngibheke ukuthi kube kubi ngishona kakhulu futhi ukuthola lokho kuleli hora lokuvivinywa kwami nokucindezeleka okujulile kudlula ukuthi ninabazalwane niphonsa nivule izandla zenu futhi ngiyanithakasela inkosi nibusise futhi ngilapha ukwenza konke engikwaziyo ukuthi kwenziwa kanjani ukusiza amabandla enu ukuthi abe namandla ukuhlanganisa ubuzalwane ndawonye enhliziyweni eyodwa futhi leyo yinjongo enginayo nokuba njengoba ngishilo izolo busuku ukuphonsa inetha kuwo wonke amakhona amancane futhi ngibambe yonke umpingo omncane engabanjwa ngenxa yombuso kaNkulunkulu futhi manje izolo busuku ngibe late futhi siqale sekulethe futhi cishe ngihlale ngilethe mama wathi ngangiyingane enezinyanga ezisishiyagalolunye ezigcwele futhi ngathi ukuba late kufika lapha futhi ngazalwa nginesisindo esingamaphawundi amahlanu kuphela futhi ngaba nesiqalo sibi futhi angizange ngibe mkhulu kakhulu futhi mina nje ngaba late emshadweni wami ngalindisa umkami isikhathi eside futhi kuhlala kungukulinda nokuba late manje uma nje ngingaba late emngcwabeni wami ilokho kuphela balindise nje isikhathi eside inqobo nje uma bengakwazi ngoba ngifuna ukuba nje inqobo nje uma ngingakwazi ukushumayela ivangeli nokuhlanganyela nabazalwane bami futhi manje kude ngizozama ukushesha kancane nje kulobu busuku izolo ebusuku manje ngabe efundisi nje lapha njengoba ngiqonda ngizama ukuhlela isicupho manje kukhona izono ezihlezi phandle lapho niyabo futhi into yokuqala ungahle uzibuze ukuthi kungani ngingenzanga ukubizela ealtar into yokuqala ngizizwele ukuthi bengilethi kancane futhi lokho kuyabakhathaza abantu nokunye nokunye kodwa isicupho esincane nje ngaphansi kokubona kufihlakeleyo noma ukuthize futhi lokho kuzothola ukwabo ukuba hehe bese ke wendlala inetha lakho ngapha nangapha niyabo bese ke ubangenisa nje ngibekezeleleni manje ngihamba ngendlela nje ngicabanga ngayo ukuthi umoya ungiholela ukutheni ngihambe futhi manje uma sithola abanye enetheni abafuna ukusindiswa futhi bagcwaliswa ngomoya ongcwele bazalwane niyazi ukuthi baphuma ukusiphi sifunda bayisele ebandleni lenu ngoba lokho ubadanzele altar nje cishe kube yibanga esingabathola bekulo lapho futhi bese ke ubathatha yonke indlela ukusuka lapho bangenise futhi ubabhabhathize futhi uhlale nabo baze bemukele umoya ongcwele futhi yilokho esikuzele lapha kuleli hora lobumnyama elikhulu njengoba ilanga lishone entshonalanga nokukhanya kokusihlwa kuphumile futhi mina phakathi kwabantu uma nina abaningi benu akusiyo imfihlo nonke ninamatheyipu ami nonke futhi kodwa phakathi kwabantu phandle lapho angisondeli nje ngokombhalo izifundiso eziqinile njengoba bengingathanda ukuba bengisethabenakele noma ukuthize nasematheyipini lapho abefundisi babengakuthatha futhi bakufundisise futhi ngiyenyuka kulokhu ukusa nomgregi ovelezweni elidala futhi unetheyipi yami yamahora isithupha ethi imbewuzwi futhi ungitshela ukuthi uhamba kancane nje usuku ngalunye futhi athathe lawo awahlaziye futhi awalethe esigregini nokuthi wayekhombisa kanjani mina ngingazi lutho ngakho ukuthi kuhlangana kanjani nje kanjalo lokho kukufundisisa phakathi lapha sizama kudoba ilokhu ke sibeka isicupho phandle lapho futhi asilokothi sibonise inhlanzi ihuku uyibonisa isicupho ibamba isicuphi bese ithola ihuku ngakho leso isikhathi sami esiningi ekukhulekeleni abagulayo nezinto ngokuba nje ngibambe iso lesoni leso isicupho kodwa ihuku levangeli usebenzisa lokho ngizovele nje nginyakazise isicupho phambi kwakhe niyabo ngakho usebenzisa ihuku ngakho-ke futhi kulobu busuku ngizozama ukwenza okwami izinkulumo zethu ezincane ziba mfishane kakhudlwane kakhudlwana niyazi ukuze ngivele nje lomfowethu Podazi ukhuluma kancanyana ngaphambi kokuba ngikhulume futhi ngingene ngizozama ukwenza izinkulumo zami noma izinkulumo ezincane okwentsha nje kini bazalwane futhi uma ungacabanga ngalokho sizathu noma yini engingayisho ingase ibe ngeyentsha kuwe kodwa nonke ningabafundisi futhi mina angisiye umfundisi futhi mina kodwa inhloso yami ukuzama ukusiza umbuso kaNkulunkulu ukuzama ukuqinisa amabandla enu futhi ngiqinise ubuzalwane phakathi kwabantu njengoba silindele ukufika kweNkosi futhi ngiqinisekile ukuthi nizokuqonda lokho futhi manje lokhu lapha Los Angeles njengoba ngiqaphelile kulokho okusa futhi ngihlangane nabami abanye babangane bami lapha umfowethu Sotmani lapho ovele Jeffersonville kuqaleni engowase Canada nomfowethu Tom naye ungowase Canada ogogobele nathi Jeffersonville ngalesi sikhathi nomfowethu Welch Evans lapho ovele Tifton eGeorgia naye ogogobele kanye nathi eshayela amayela angamakhulu ayishumi nanhlanu njalo ngesonto ukuya ngokuba angizwe ngishumayela evangeli manje futhi lapho ngomfowethu Nomani ovela nodadewethu Nomani nodadewethu Events nomfowethu Willy angikwazi neze ukucabanga iqembu elincane lihlezi ekuqubaleni okuncane lapho eliphuma lapha kanye nathi nokukhuleka kanye nathi nokuqinisa njengoba siqhubeka singena ukwenza lenkonzo ngiyajabula kuba nabo emihlanganweni manje ekuhleleni lo mhlangano ngibhekile futhi sasinencwadi yemihlangano abantu nje nobunzima esinabo manje phakathi kwabazalwane behlelo futhi abaningi babo bona abazalwane behlelo njengoba nonke ninjalo lokho ngingathanda ukuba phezu kwaleli iphutbiti kulokho ukusa ngizwakalisa umbono wami niyabo niyazazi nina bazalwane phakathi kwabantu bakini ningasho into ethile ngalendlela futhi omunye uzoyithatha ngalendlela futhi aqale ukuyincikisa ngalendlela futhi uyoyitshela olandelayo into yokuqala uyaziyo akusafaneleki inhlobo futhi omunye uzoyincikisa ngalendlela futhi ayithathe ngenye indlela niyakwazi lokho futhi ngineqiniso lokuthi nina abazalwane niyaqonda ukuthi yileyo ndlela izinto eziningi ezishiwo ngayo ngami ukuthi uvele kuthathwe abanye futhi ngakodwa futhi kuvele kuyiswa eceleni akuyona incazelo nhlobo mayelana nokuphikisana nehlelo impela kunjalo abazalwane bami balapho kunjengokuthi baningi kakhulu abantu namuhla kuncike ehlelweni manje sinomfowethu ohlezi lapha ovela ebandleni le United Brethren nezindawo ezehlukene kungukuthi lawo mahlelo alungile inqobo nje uma welula ipassage udlule kancanyana uqhubekele ngale ungavula isango uphuze emthonjeni wesithathu niyakwazi engikushoyo lowo uJakobe awumba futhi ningaba nenhlanganyelo kodwa lapho ufika inqobo nje uma ungowehlelo yilokho kuphela kufanele ukwenze qhabo kuningi yokungaphezu kwalokho kugomfo wethu futhi yilapho umhlaba wonke ubuhlale njalo uthi wena sinohlezi lapha nathi kulokhu kusa usomlando muhle futhi siyazi ukuthi amabandla kuthi nje engadweba lowo muqa ihlelo siyilo khona lapho uNkulunkulu uyabashiya futhi bayafa futhi bangaphinde baphile yabo ukho umlando wanoma yikuphi lapho ibandla lake lawa khona futhi laphinde lavuka alikwenzi futhi ngoba ngenkathi ngiqala ukungena kulokhu kulenkonzo bekuyini abazalwane bebandla le-United Pentecostal elangivulela izingalo zenu kuqala. Lowo kwakungumfowethu Richard Garrity, umfowethu Jack Moore nomfowethu Ben Pemberton lowo no-St. Louis umhlangano wami wokuqala futhi umhlangano wokuqala engake ngawethamela kwaba futhi ngazi noma yini nge kwakuyi-PA ka-W ne-PA ka-JC njengoba babenjalo ngaphambi kokuba bahlangane futhi bahlangane ndawonye umfowethu O'Reilly Mishwaka futhi angikaze ngiyibone inhlanganyelo enhle enhle kangako yabazalwane awukhona ke ngitholile ngicabange ukuthi lokho kuphela iPentecost eyayiyikho ukuthi leyo kwakuyiPentecost kodwa ngathola ukuthi kwakunamaqembu ehlukene nxa zonke indawo zonke futhi kwakukhona amadoda alungile kwelinye ngalinye lawo ngakho ngizamile ukuma esikaleni ngeneke izingalo zami ngizama ukubizela wonke umzalwane ebunyeni benhlanganyelo ukuze sibe nokuqonda kungakhathaleki ukuthi bakholwane inqobo nje uma singabazalwane ngoba ngiqinisekile ukuba bengizifakile kunamaphutha amaningi uNkulunkulu angakhomba ngomunye wakhe ebusweni bami kulokhu kusa futhi athi Tezwa usekude kubeni ngophelele wena uQobo ngakho yileyo ndlela engizame ngayo ukuzizwa ngawo wonke umuntu ukubadonsela ndawonye manje leyo yinhloso yami ukuba nenhlanganyelo yokubumbana uNkulunkulu anibusise njalo futhi phakathi njengoba ngiqale ukusho emizuzwini embalwa edlule phakathi kwakho konke lokhu nokho kwakunamakhulu ezindawo ezibizayo nasezinkundleni zemishini futhi manje nginohambo lokuvangela nginqamula izwe futhi ngokushesha nje lapho ngisuka kulokho ngizoya emazweni angaphandle ohambweni lobuthunywa benkolo futhi ngiyazama kimi uQobo ukuthi anginasesikhathi sokuchaza ngifuna ukuthize kuNkulunkulu ngoba ngikholwa ukuthi ukusondela ubuza kukaKristu kuseduze kunalokho esiriya sikucabangayo ngikholwa ukuthi kusemnyango ngo futhi kungenza ngibe nokwethuka ngempela lapho ngicabanga ngakho ngingathukile ngami uQobo kodwa nginokwethuka ngalokho ngabe ngenze konke kusemandleni ami na ngabe likhona elinye iawunsi kimi ebengingali inikela ngenxa yombuso kaNkulunkulu na ngabe kukhona ebengingakwenza ngoba leli ukuphela kwethuba esiyoke sibe nalo njengamanje futhi ngiyenga lithethisa ibandla ngiyenga bathethisa abantu bakithi ngibathethisile odade wethu ngokugunda izinwele zabo ngibathethisile ngokuziphaqula ngibathethisile abafowethu ngokubavumela ukuba bakwenze nabefundisi bethu nezinto ezinjalo hayi ngoba ngine lutho ngimelene nabo ngabo yingoba nginomona ngabo bayifa likaNkulunkulu futhi ngifuthi ngibathethisile abafowethu abangabefundisi ngokungakwenzi ngokuba bazisondeze entweni eyodwa encane eqinjini manje bengingacabanga ukuba bekukhona ihlelo ebelingathi siyakukholwa lokhu uKefana uhlanganiswe nakho konke uNkulunkulu angakwengeza kukho kodwa lapho senza izinga lethu lehlelo sithi siyakukholwa lokhu ngqi nomoya ongcwele uyangena ngo futhi uphume kukho kunjalo niyabo manje uma singakugcinisa ngoKefana khona ke sizobe siqhubeka nokukhula muva nje ngibe no umhlangano nabazalwane bamaluthela ngicabanga ukuthi nonke nizwile ngakho eMinneapolis eMinnesota futhi oh hey wage wangihlikiza phezu kwamalahle encodini letha enamakhasi angamashumi amabili nambili wathi wona kanye umqondo wathi ngishayele amamayela ayishumi nanhlanu izolo busuku esiphephweni sekhwa esiphuphuthekisayo ngicabange ukuthi ngizozwa inceku kaKristu futhi mina ngizweni ngaphandle kwasangoma esiphucukile futhi ho yena futhi wathi wona kanye umqondo ngawe indoda eneminyaka ayishumi nanhlanu ezinkundleni zemishini futhi uthi ubushumayele evangeli iminyaka engamashumi amabili nanhlanu futhi wathi bese uzwa ukukuzwa usebenzisa ukufundwa nokubhalwa kulimi okusebenzisayo kanye nayo impela imfundiso oyikhulumayo wathi uze washo okuningi kakhulu izolo busuku ukuthi usathane ubengephulukise wathi ngiyakudabukela ngokuphawula okunjalo futhi ngacabanga umphathi wekolishi lamaluthela futhi wathi kungekude nekolishi lethu khona lapha kunowesifazane onomoya wamadlozi ufake iphinifa elikhulu nabantu bayangena futhi ubeka izandla zakhe phezu kwabo bese kuthi ke ehluthule imithambo yabo futhi yathola izinwele ezincane ngemuva kwentamo yakhe bese ezigoqa abeke igazi lapho futhi ahambe ehlele emfundaneni emva kwakhe futhi akuphonse ekhanda lakhe kanjalo emfundaneni aqale ukuphuma nezandla zakhe futhi wathi abantu bemi phezulu lapho uma iphoqelekile ukuthi abuke emuva isifo sisegazini lomuntu ezinweleni zakhe futhi wathi khona-ke lapho bheka emuva isifo sizobuyela kumuntu kodwa uma kungenjalo wathi umuntu fanele asinde futhi wathi cishe amaphesenti angamashumi amabili alabo ayasinda bese kuthi-ke uthi udevela kakwazi ukuphulukisa uyena yena wayenendlela yokusondela kukho ngengqondo ya-enhle kodwa mfowethu lokho akusikho esisondela kukho hhayi ngokwengqondo sisondela embhalweni ngakho ngingavele ngacabanga incwadi le 10 amakhasi angamashumi amabili nambili akazange ngisho akhulume nami njengomfowethu wavele wathi Branham ngakho ngacabanga awu wathi futhi ukhuluma ngeminyaka yakho wathi ngangishumayela ivangeli ngaphambi kokuba uzalwe awu ngacabanga umuntu eshumayele ivangeli isikhathi eside kangako ufanele abe nezinhlonipho akunendaba ukuthi uyini niyabo sifanele simhloniphe ngakho ngahlala phansi ngakhuluma naye ukunwaya kwami okuncane ngakho konke engangingakwenza amakhasi amabili ngiphendula ukumazisa futhi ngingathi mfowethu othandekayo ngiyayithakasela impela iminyaka eminingi oyichithile nakho konke lokhu ngathi ngiyakuthakasela inceku kaKristu futhi ngiyakuthakasela ukugxekwa manje indoda engakwazi ukuthatha ukugxekwa kukhona okungalungile ngesipiliyoni sayo niyabo ngoba uNkulunkulu uthumela ukugxeka kithi ukuze asiqondise asenze sibone amaphuzu ethu amabi ngisezwe kakhulu ukugxekwa lokho ukugxekwa okunobungane hhayi nje ukucasula nokuthukuthela kodwa nje ukugxekwa kobungane ngakho ngathi ngiyakuthakasela mnumzane ngase ngithi kodwa into yodwa nje engingathanda ukuyizwakalisa lapha njengoba wena ukhuluma ngohlelo lwami lolimi vele anginjalo anginayo imfundo kuyiqiniso lokho kodwa ngathi into engimangazayo ukuthi umphathi wekolishi lamaluthela angasekela isayensi yakhe yezenkolo phezu kwesipiliyoni esikhundleni sezwi likaNkulunkulu ngenkathi ukhuluma ngomthakathi owayengaphulukisa ngathi uJesu wathi uma usathane ekwazi ukuxosha usathane khona-ke umbuso wakhe uhlukene phakathi akakwazi ukuphulukisa manje ungakwazi yabo uma ekwazi uJesu wathi akakwazi ukuphulukisa futhi wena uthe ubengaphulukisa lugisa ngizomkhola uJesu niyabo kunjalo ngokuba wathi wonke amazwi omuntu mawabe yiphutha nelakhe libe iqiniso futhi ngathi ngiyamkholwa uJesu futhi kumangaza kimi ukuthi umphathi wekolishi lamaluthela ubengasekela isayensi yakhe yezenkolo phezu kwe isipiliyoni noma umuzwa esikhundleni sezwi likaNkulunkulu ngathi umphathi kumbe noma yimuphi omunye noma yimuphi umfundisi ufanele asekele isayensi yakhe yezenkolo phezu kwezi Inkosi futhi ngathi ngiqinisekile futhi lokho okubiza ngokuthi isangoma ngathi ngicabanga ukuthi bekungukubona okufihlakeleyo futhi ngathi bewazi yini ukuthi abafarisi nabasadusi bake basho lokho kuphawula ngokwabo ngenkathi bebona into efanayo yenziwa yinkosi yethu bayibiza ngobhelizabhuli na ngathi manje mhlasimbe kuthiwani uma ngiqinisile na manje uJesu wathi lapho umoya ongcwele efika ukwenza okufanayo ukuthi kukhuluma izwi elimelene nawo akusoze kwathethelelwa kuleli zwe noma ezweni elizayo kunendaba ngeminyaka yakho engamashumi amahlanu yokushumayela izwi elimelene nomoya ongcwele ngathi ngiyakuthethelela ngalokho futhi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzokuthethelela ngokuba ubonile ukuthi ubungakuqondi futhi ngambhalela incwadi enhle kunazo zonke engangingayibhala kamuva ngathola incwadi engibema ukuba ngikhuphuke ngakho ngangine ngiyaxolisa ngangine isidlo sasekuseni se-businessman enhla lapho futhi ngangikhulumela i-full gospel businessman nomnumzane Moore mfowethu Jack Moore abaningi benu bazalwane nijwayelene naye indoda yodwa enhle futhi mina yena lo dokotela Hegri weza kumfowethu Moore futhi wambuza uma ngangingakwazi uma engeza nami ekolishi ngacabanga ngiqinisekile ngakho manje ngakho mina umfowethu Moore uyisazi sezenkolo ngakho ngacabanga awu kungcono ngihambe naye futhi ngakho-ke ngathi hlale duze kwami ngo futhi uma ekhuluma amagama athile ngokubhalwa nokufundwa kulimi engingakuqondi ngizokukhahlela emlenzeni kanjalo futhi thatha lapho kuqhubeke futhi wathi kulungile ngakho saya ngale ekolishi futhi lapho sifika lapho babe nendawo cishe ubukhulu baleli holo elikhulu lapha okwedina futhi igonga bantu basenoway futhi babe deke idina labo futhi kukuhle kakhulu kumnandi nomphathi ehlezi eduze kolunye ohlangothi nasebenzisana naye olunye ngakho ngemva kokuba sengiqedile wathi mfuthi Branham sifuna ukubuza imibuzo ethile ngathi ake ngithi ukuba nezwi kuqala ngathi ngingahle ngingakwazi ukuphendula umbuzo wakho ngathi mina uma ngingakwazi kungaba kuhle uma mfuthi Moore engisiza lapha ngathi kodwa ngiye ngingahle ngingabi muhle ekuphenduleni imibuzo yakho kodwa ngizokwenza ngingakwenza futhi wathi nakho okuyikho wathi sizwile ngamapentecostal iminyaka neminyaka futhi wathi saya ukuyobabona futhi wathi satholani ngaphandle kokukhahlela phezu kwezihlalo kushaya ukhiphe amafasitela nakho konke kanjalo wathi nawo wonke umsindo sake sawuza empilweni yethu wathi yini labo bantu abanayo na ngathi umoya ongcwele wathi umoya ongcwele na ngathi yebo ngathi wathi ingabe ubuloko yipentecostal na ngathi awu ngake ngaba ku missionary baptist church ngisengumfanyana nje ngakugcotshwa kodwa ngathi ngobusheshsha ngemva kokuba sengicotshiwe ngathi ngathola umoya ongcwele ngakho ngiqagele bengiyipentecostal wathi ukondeko ngitshela ukuthi lelo yipentecostal labo bantu bepentecostal lowo ngumoya ongcwele obenza bakahlele phezulu kwezihlalo futhi baqhubeke kanjalo na ngathi yebo umoya ongcwele ngathi into yakho ingukuthi ngathi banomfutho omningi kakhulu onqobelene isitimu bawufutha ngekhwele esikhundleni sokufaka enjinini wenze amasondo agingqike uyabo lokho yilokho kuphela ngathi kunjalo ngathi bona isitimu esiningi kangako lapho bafanele nje basikhiphe ngekhwela yilokho kuphela engikwaziyo niyabo futhi ngathi abasakwazi ukukubamba kade kodwa wathi awu ngathi uma ngingathola imfundiso eyisisekelo ekukholweni kwepentecostal noma ukukholwa kwepentecostal emfundisweni eyisisekelo labo bantu bayizinceku zikaNkulunkulu kodwa ngempela basiqondisa ikhundla abasiphethe yilokho kuphela futhi wathi awu ucabanga ukuthi thina amaluthela sinani na ngathi umoya ongcwele wabeke esema futhi wathi manje angazi ukuthi yini okumele ngikubuze yona ngathi awu ngiyaqonda ukuthi unamahacker ayinkulungwane lapha owafaka umbila ngathi uma abafundi bengakwazi ukukhokha imali yabo yokungena khona ke bangasebenza ngendlela yabo yokungena ikolishi wathi kulungile ngakho inkosi yanginika umcabango omncane futhi ngathi mnumzane ngesinye isikhathi kwakukhona indoda eyahlakaza insimu enkulu yo ukutshala umbila futhi yatshala umbila wayo ensimini futhi okulandelayo ngokunye ukusa yaphuma futhi lapho ibuka ngaphandle ensimini yayo yabona amacembe amabili amancane noma ubani uyazi otshale umbila ukuthi uvela kanjalo siwubiza ngombila obomvu ezansi ningizimu uvele uqhamuke kanjalo amacembe bamabili amancane futhi ngathi indoda yema esitiphisini somnyango wayo yayisithi mayibongwe inkosi ngesivuno sami sombila ngathi manje ngabe yayinaso isivuno sombila na wathi awu yayinesiqalo futhi ngathi awu sekungashiwo ukuthi yayinesivuno sombila yabo yayinawo usesesimweni sosana futhi ngathi kwakuyini na maluthela futhi ngathi kugcineni lowo mbila wakhula waze wafika endaweni yokuthi wawusine ntshakaza futhi niyazi ukuthi ntshakaza yenzani na ntshakaza yabheka phansi emacimbeni yayisithi angisena msebenzi ngawe ngiyintshakaza kodwa kwadingeka ukuthi iphinde isebenzise icembe ukuze iphinde izikhiqize yona lase liphuma kuleyo ntshakaza labuyela phakathi icembe futhi laveza isikhwebu ngathi manje kokuqala kwakuyini na iluthela okwesibili kwakungumnyakazo we-Methodist kaNkulunkulu futhi okwesithathu isikhwebu kwakuyiqembu le-Pentecostal elabuyisela ukubuyiselwa kweziphiwo ebandleni ngohlamvu lwasekuqaleni olwangene emhlabathini kungukubuyisela futhi njengoba kwasho uJoel yabo ngathi manje ngiyazi ukuthi sinesikhunda esiningi kulesi sikhwebu kodwa nokho sinezinhlamvu lapho futhi kuniyazi ngathi thina ngase ngithi futhi wathi awu ngathi lolo uhlambu lwasekuqaleni ngathi manje ibandla lePentecostal liyibandla lamaluthela eselithuthukile empeleni ukuba belingekho iqabunga bekungayikuba khona intshakaza nokuphila okwakusenqabungeni kwenza intshakaza nokuphila okwakusentshakazeni kwenza izinhlamvu ngakho liyibandla eselithuthukile likaNkulunkulu ophilayo futhi wama wafuqela emuva ipuleti lakhe wathi futhi Branham ngaye entshonalanga ngesinye isikhathi ukuthi yena ngabhala ngezwa incwadi ibhalwe ngazo zonke iziphiwo zokomoya futhi wathi ngaye entshonalanga ukuze ngithole indoda futhi wathi ngenkathi sengiyitholile wathi oh ngavele ngabhala ngazo ngangingenazo yathi ngavele ngabhala ngazo awu wathi bengingakwenza lokho futhi wathi ngazulazula futhi ngaqaphela konke lokhu futhi ngaya emaqenjini ePentecostal nokunye nokunye futhi wathi ngibaqaphelile bememeza ngiyabo kwenzeka nje ukuba kube lapho uDeveli wambeka lapho ngesikhathi esingafanele niyazi lapho abantu bethokoza ngempela manje usenombono wase ephuma niyabo futhi wathi ngiyaxolisa ngencwadi engikubhalele yona wathi ngazakhela ngendawo enjalo ukuthi ngangimelene nawo futhi ilapho engawuxhomelela khona phansi khona lapho futhi ngathi wawungelutho ngaphandle kwesangoma wathi ngicela ungixolele ngathi ngani impela mnumzane angisoze ngabamba lutho futhi angizange ngikwenze lokho uyakwazi engikutshele khona encwadini letha wathi bengifuna ukukuzwa ezindibeni zakho wathi manje futhi Branham gimi nakubo bonke abafundi sonke silambele umoya ongcwele kufanele senzeni na ngakho niyazi ukuthi ngamtshela ini anazi na ngathi iphendulani imihlane yenu ngalendlela nobuso benu bubheke odongeni mhlangothi zonke futhi wenze inhloso enhlizweni yakho ukuthi awusoze washiya amadolo akho uNkulunkulu aze yakunike umbhaphathizo kamoya ongcwele futhi ngathi manje ungacabangi ngalokhu noma lokho noma okunye vele uhlale lapho uthi uNkulunkulu ngifuna umoya ongcwele ngazungeza futhi ngababeka izandla futhi abangamashumi amane bamukela umoya ongcwele khona lapho futhi manje cishe bangamakhulu amahlanu abo abanamandla behamba benezibonakaliso izimangaliso nezimanga nokunye nokunye niyabo bazalwane ngikholwa ukuthi sinento izwe okufanele libe nayo kodwa asifanele sisondele kukho ngendlela kuthiwani ukube ubungumbazi na thatha nje indoda ekugcineni lapha noma umfowethu brothers lapha ya ungumbazi ngiyakholwa ukuba ubeshayela ngesando kanje futhi eshayelela iziphikile futhi bengine sando esizishayelelayo sohlobo luthile ukuthi ngitshela ikege leziphikile kuso futhi ngisiphakamise kanje futhi ngithi root futhi sishayele lawo mabhodi phezulu kanjalo kangcono kakhulu kunalokho abengakwenza ngesando sakhe na manje uma ngikhuphukela kuye ngithi awu mfana awukho ngisho kukho awazi lutho ngakho ngani uhlanganisa imini yakho mina awunawo nje umkhiqizo ozoqala ngawo ngiyamcasula angisoze ngadayisa isando kunjalo niyabo indlela yami yokusondela ngalokho enginakho umkhiqizo wami ngiyazi ungcono kunalokho anakho kodwa ngifanele ngikhumbule ngifanele ngisondele kuye ngendlela efanele futhi uma ngikhuphukela kuye futhi ngithi unjani mnumzane igama lami nginguBranham elami nguBodas ngiyabona ngumbazi yebo yebo mnumzane ngingu uye ngikholwa ngempela ukuthi ungumbazi wangempela nawe yebo bengibheka indlela obuphethe ngayo isando sakho oh yebo ubhethi omdala ube nami isikhathi eside ngithi ya lokho ngokuhle ya impela kuhle futhi ungakwazi ngempela ukusiphatha ya kubeka ukukhuluma naye isikhashana ngithi wake wezwa ngesando esisha esiwukuthi nokuthi na cha angikholwa ukuthi ngake ngezwe nasi faka iziphikile zakho lapha futhi asivele sishayile lawo mabhodi phezulu ezansi lapho bheka isikhathi esesenzayo lesi futhi yeka umkhiqizo ngiwutholile ngimkhombise kanjalo uthi sithathe sizame izinsuku ezimbalwa futhi ubone ukuthi ucabangani ngaso ngizobuya ngiyabo uma kuhlobo ubululungile lo mkhiqizo uzozithengisa wona niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini akunjalo bazalwane na niyabo niyabo sinento eyiyo sifanele sisondele kubantu ngayo kahle niyabo leyo nto ke niyabo into yoqobo yangempela lona ngumoya ongcwele ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke angikholwa ukuthi abazalwane bangamambuka ngikholwa ukuthi bangabazalwane ngikholwa ukuthi umoya obona okufihlakele uye noma yisiphi sangoma ngikholwa ukuthi ngumoya ongcwele uzembule ebandleni lakhe wenza nje ibandla lifike endaweni yalo futhi uma nje besingaba nendlela ethize singathetha ngayo wonke umnyakazo wePentecostali futhi nje sibhidlize imigoqo yethu emincane nendawo yokuhlangana futhi sihlezi ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu esibhaphathizwa kukho ngamoya munye ongicabanga ukuthi bekuyoba khona ukubonakaliswa okwakungakaze kwaziwa ngaphambili futhi ukube besingasendela kwiMethodist Baptist amaPentecostali bekungaya yonke indawo kuzo zonke izindawo ngikholwa ukuthi bekungenziwa bazalwane ngifuna kuma lapha ngifuna ukufunda izwi elilodwa noma amabili nje eBhayibhelini futhi ngikhulume nani umzizwana nje noma bengifuna ngiyazi ukuthi nifanele nihambe nami ngifanele futhi ngithole leso sidlo sasekuseni ngomgqibelo kuseni futhi khona ke ngilindele nje ukuhlalela nomsombuluko ebusuku futhi umunye ezansi lapha angazi nje okwamanje ngifanele ngikhulume lume nomfowethu Potters nokunye nokunye kodwa ngifuna ukunishiya nalokho ukuthi ngilapha ukuzonisiza kungukuthi nje asinakho ngaphandle kokuhlala ndawonye nje imizuzu embalwa ngifisa sengathi bese ngihlala lapha ize iqale inkonzo kulentambama bese ekuseni sibuye futhi ngilalela lokho nina bazalwane nizofanele nikusho futhi yeka indlela engikuthakasela ngayo kepha mina ukunazisa nje inhliziyo yami ngiyanithakasela futhi ngizokwenza konke engingakwenza ukuze nginisize njengabafowethu ukuthi ngenkonzo encane inkosi enginike yona nalokho eninike khona ukuthi siyakuhlanganisa manje ukubona ukuthi yini singayenzela umbuso wakhe asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje ngaphambi kokuba sisondele ezwini lakhe uNkulunkulu nomusa kakhulu egameni lika Jesu Christu siza kuwe ngemimoya ethobekile edabukileyo ephukile Nkosi sazi ukuthi sesilungele ukubunjwa njengoba umprofeti wehlela endlini yombumbi ukuyobunjwa futhi baba siyafisa kulukukusa ezinhliziyweni zethu ukuthi uzosephula ukuze sibunjwe sibe ngabalingiswa abahlukahlukene abalingiswa abazomela uJesu Kristu. Thatha inhliziyo yami nobuwule Nkosi, thatha amazwi ami angingizayo uwaphule abe yizicucu Nkosi, ula ukhiphe intando engeyami uqobo futhi wenze umuntu omusha kuKristu siphe khona Nkosi, lezo yisifiso sezinhliziyo zethu, yingakho silapha. Futhi Nkosi sisakhuluma nawe phezu kwaleli altar lapho lomfowethu omncane ongumJuda ukholwa kuwe umfowethu Michael Sini ngiyamkhulekela baba ngikhulekela ukuthi uzombusisa futhi sibonga ithuba lokuba lapha kuleli sinagoge lamaKristu sibusise ndawonye manje njengoba silinde nje imizuzwana embalwa ekufundeni izwi libusise emicabangweni yethu busisa izinkonzo zethu Nkosi uNkulunkulu wena uyayazi inhliziyo yethu futhi nje ngifuna ukwelukwa ngenhliziyo yodwa ngomphefumulo owodwa ngenjongo yodwa lokho ngokuba nabafowethu lapha ukuthi lapha kulelizwe elimnyama elikhwantabele laleli khulunyaka lamashumi amabili ezansi lapha ngo-1962 ngasekupheleni kwekhulumi nyaka futhi isikhathi sesiphelile futhi ngapha ogwini lwaseNtshonalanga lapho impucuko ihambe isuka eMpumalanga yaya eNtshonalanga futhi siyaqonda ukuthi ngeke kuqhubeke manje sibuyele eMpumalanga futhi lapho sisuka kulolugu futhi njengoba impucuko isifikile siyaqonda ukuthi ilanga liyahamba eMpumalanga liya eNtshonalanga futhi kwaba khona isikhathi lapho indodana iSON yehlela phezu kwabantu baseMpumalanga futhi yakhombisa ukukhanya okukhulu izibonakaliso zokuthi yayingumesiya futhi yethembisa umprofeti wathi kuzoba nosuku olungeke lwabizwa ngokuthi yimini noma ubusuku sibe nalo lolu suku olukhwantabele olunenkungu lweminyaka izinkulungwane ezimbili cishe impela lokukwazi nje ukukholwa ukukhanya okwanele ukuba udlule nokwazi ukuthi yayiyindodana kankulunkulu futhi yasakhela ibandla nenhlangano futhi izama ukubamba abafowethu nodadewethu ndawonye futhi babize ukuba baphile ngokufanele kodwa inkosi inkungu yasa kuza ukukhanya kubantu basentshonalanga indodana i-SON efanayo enezibonakaliso ezifanayo ivangeli lifanayo okubuyiselwa wena wethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi kuyovela umlayezo oyobuyisela ukukholwa kwabantwana kubuyele koyise Oh Nkulunkulu asibuyele kulolu suku lasekuqaleni lwePentecost asibuyele kulokho kukholwa okukhulu okwanikelwa kwabaganye kwabangcwele kwangathi umuthi womlobokazi omkhulu kaNkulunkulu odliwe waze wayofika phansi izinkumbi uveze kulesi siqongo sawo isithelo okungukuthi ukukhanya kwakusihlwa kuzovuthwela ukufika kwendodana kaNkulunkulu siphe khona Nkosi sisize njengoba sidonsa ndawonye ngalenhloso sizinikela kuwe singabakho yenza ngathi inkosi njengoba ubona kufanele siyazinikela kulokhu ukusa kuleli sinagoge ezandleni zakho nkosi kwangathi inhloso yakho enkulu ingafezeka ezimpilweni zethu njengoba sizinikela ngokuphelele kuwe hhayi njengosamsoni usamsoni wanikela ngamandla akhe kodwa akazange yanikele ngenhliziyo yakhe nkulunkulu kwangathi inhliziyo yethu amandla ethu konke okwethu konke kunikelwe kuwe kwenze kube namandla amakhulu nkosi kwandise ngenxa yombuso kankulunkulu siyakucela egameni likajesu amen kumahubo eshumi nesithupha okwendlela nje yokufunda ivesi lokugcina
Thou will show me the path of life.
Uzongazisa indlela yokuphila futhi kukhona ukugcwala kwenjabulo ebusweni bakho. Ngakweso kunene sakho kukhona intokozo ukuze kube phakade. Futhi manje niyazi ukuthi bengingezame ukushumayela ngithanda nje ukukhuluma nani umzuzu noma ngithi nje isibonelo cishe imizuzu eyishumi nanhlano amashumi amabili uDavid lapha wayekhuluma ngokuphila uzongikhombisa indlela yokuphila ngabe nikuqaphelile na uzongikhombisa noma ubungangikhombisa ngethemba ukuthi uyangikhombisa wena uzongikhombisa
I believe that everyone that
Ngiyakholwa ukuthi wonke umuntu uNkulunkulu ambizile uzozwa futhi uzofika. Ngikholwa ukuthi lokho esibhekene nakho manje emhlanganeni wethu singahlwanyela kuphela imbewu. Enye izowela ngasendleleni enye iwe ngenye indlela futhi enye iwe ngenye kodwa enye izowela emhlabathini ovundile. Kunjalo ngibonise indlela yokuphila. Manje ukuphila kuyinto enkulu kunazo zonke ebesingayizuza ngempumelelo. Akukho okukhulu okudlula ukuphila ukuba bengingaye enkazimulweni kulokhu kusa futhi sonke besingakhuphukela lapho futhi bengingahlangana no-Abrahama. Iyiphi into enkulu kunazo zonke khona Abrahama na? Iyothi ukuphila lapho kungakhathaleki ukuthi noma yini enye iyini. Ukuphila kuyinto enkulu kunazo zonke engazuzwa ngempumelelo inoma ubani. Ukuphila yini onganikela ngayo ngokuphila na nginencwadi ekhaya futhi yayi yakholwa yabhalwa ngumfowethu Nugent umfundisi ovela emajele futhi unikeza ubufakazi kulencwadi yabantu abakhulu abafa emhlabeni futhi kusukela esikhathini sikaKristu kwehle futhi unikeza ubufakazi bobubi obukhulu kanye nobufakazi bobukhulu bomoya ngakolunye ohlangothi lwencwadi futhi ngakifunda lapho ngikhona ukuthi kwakungu-Vladimir wasengilandi lapho athi uma bengingakwazi benginganikela ngombuso wami eminye imizuzu emihlanu yokuphila umbuso owawubulele abaningi ningi kangako ngoba nokunye nokunye futhi nokho wayonikelanga lo mbuso eminye imizuzu emihlanu yokuphila ngisabukhumbule bofakazi buka Paul Redder khona phandle lapha ngenkathi efa lapho ethabenekele noma lapho wayene ethabenekele ngenkathi efa wabiza uLuke umfowabo labethi ukuba hoshomi ndawonye njengophili Paul indodana yami kanye nami futhi njengoba ngikuqonda ukusukela isikole sakwamudi ukuthi ababecula ngabane phakathi lapho becula noPaul waba namancoko babecula lithi mangisondele kuwe uNkulunkulu wami futhi wathi awusho ubani ofayo lapha yimi noma yini na futhi wathi phakamisani lezo zisitho futhi ningicilele amaculo evangela sheshayo futhi baqala ukucula phansi siphambanweni into efana naleyo osicula ngabane futhi wathi uphi uLuke wayesekamelweni elilandelayo bamngenisa wabamba isandla sika Luke wathi Luke cabanga ngakho emizuzwini emihlanu kusukela manje ngizobe ngimi bukhweneni bukaJesu Kristu ngimbethe kulunga kwakhe ngiyeke ngihambe kanjalo kodwa hayi Timothy niyazi ukuthi babuyile bofakazi bakhe ngenkathi esukuma wathi ukufa lokhu na wathi lolu usuku lwami lokugcotshwa ileyo ndlela engithanda ukuhamba ngayo ngibambe isandla sikamama wami oligogo maduze nje ehamba ngabamba isandla somkami ngenkathi ehamba ngiye ngababheka lapho befika ekupheleni komgwaqo impilo yinto enkulu kunazo zonke ekhona futhi labo abangenalo ithemba ngemva kokuba lokhu sekuphelile kuyinto embi kabi sihamba sehle ezindleleni zokuphila abantu abaningi bathi kuyini ukuphila na ngingakuthola kuphi na ngani kusiza ngizile nje uNkulunkulu wenze okukhulu kakhulu ngisho na njengakuJobe siyathola kuJobe wabuza ngakho konke ukwehle njalo kuphileni siyakuzwa ubuzwa ngakho kungekhumbuza umfana omncane owayehlala ezansi eJeffersonville lapho ngihlala khona ngolunye usuku bathi waya kwenina futhi wathi mama uNkulunkulu lo uNkulunkulu okhuluma ngaye ungumuntu omkhulu kangako ukhona yini ongambona wathi buza umelusi ngakho waya kumelusi wase embuza wathi noma qhabo uthisha kasento sikole futhi uthisha kasento sikole wathi kungcono ubuze umelusi wayengazi ngakho waya kumelusi wathi cha cha ndodana wathi akekho umuntu ongabona uNkulunkulu aphile wathi awumboni uNkulunkulu awu kwathi ukumdumaza umfo omncane futhi kwakugqa nomdobi omdala futhi wayephezulu emfuleni ngolunye usuku nalo mdobi omdala edoba futhi nako kukhuphuka isiphepho njengoba abaningi benu ngiyacabanga bavela eMpumalanga futhi bayazi ukuthi kanjani sigeza sisuse amaqabunga futhi wayehla ngomfula futhi umfana omncane wayehlezi ngemuva esikibheni nelanga lalishona ngasentshonalanga futhi uthi ingolo enkosazana lwawela umfula kanjalo nomdobo omdala egwedla amanzi ayisethulile siphephweni futhi konke kwase kukusha nephunga lokukhakaza futhi lapho egwedla ngezigwedlo phezulu kwentshebe yakhe empunga izinyembezi ezinkulu ezisasiliva zaqala kugeleza zehla isilivini sakhe lapho ibuka umfanyana waqalaza ukuze yabone ukuthi wayebukani wabuka umdobi omdala wagijima esuka ngemuva kwesikebhe waze wafika kwemaphakathi nesikebhe futhi wahlala phansi ngasemadolweni omdobo omdala futhi wathi mnumzane ngifuna ukukubuza ukuthize umama wami akakwazi ukungiphendula uthisha wami kasonto sikole kanye nomelusi wami wathi ingabe uNkulunkulu emkhulu kangaka ngabe ukhona yini umuntu obengambona na futhi umdobo omdala wadansela izigwedlo ethangeni lakhe wabeka ikhanda lomfanyana phezu kwehlombe lakhe wathi uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho encane sithandwa konke ngikubonile eminyakeni ngamashumi amane edlule kube uNkulunkulu niyabo waye nje ufanele ube uNkulunkulu phakathi lapha ukumbona phandle lapho niyabo uNkulunkulu ongaphakathi buka ngeso lakho ngibheke ngaphesheya komgwaqo osihlahleni ngiyacabanga manje lapho ngidlule ugwadule lwaseMohave noma ugwadule lwehlela lapha yonke into yayibonakala efile kakhulu futhi lapho nje sengifika lapho eduze komfula iColorado kwakukhona isihlahla esisodwa esincane esiluhlaza sasigqame kakhulu ngacabanga kukuphi okwaso tholaphi ukuphila kwaso na niyabo sasinokuphila sasiphila uNkulunkulu use empilweni ungu konke okuphilayo kunoNkulunkulu kukho Jobe wathi ngolunye usuku uma isihlahla sifa siyophila futhi kodwa umuntu uyalala aphume umphefumulo yena futhi ukuphi yena na madodana akhe afika ukuzolila nokumhlonipha kodwa yena akakuboni o sengathi ngangifihla endaweni yabafileyo ungigcine ekusithekeni kuze kudlule ulaka lwakho futhi yena wabona waqaphela uNkulunkulu emvelweni yakhe ukuphila ukuthi imbali encane iphuma kanjani ime lapho emva kwesikhathi inhle futhi kukhona izintsha empedeni wezimbali futhi ezinye ezimaphakathi nendima yempilo nezinye ezindala kodwa lapho kufika isithwathwa sizishaye siyazibulala zonke futhi imbali encane iwisa amacembe ayo amancane futhi kulelohle mela lembali kukhona imbiwe encane eminyama umfo omncanyanyana owayo futhi njengoba kubonakala kwezinqaba kodwa nokho uNkulunkulu unodwendwe lomgcwabo waleyo mbali belikwazi lokhona izimvula zasekwindla ziyafika futhi ukhala izinyembe ezinkulu kakhulu phansi zamanzi futhi umbela leyo mbiwe encane phansi emhlabathini nakho kulandela iqhwa lasebusika futhi liyenze iqhwa iqhume impova iyaphuma kuyo yonke into yemvelo obungayibuka esihambile uso science angathatha indlanzana laleyo nhlabathi bese eyehlisela endlini yesayensi yokucwaningela futhi akuhlole emuva naphambili futhi angeke uyithole leyo mbewana yokuphila yikho lapho ipotash necalcium nepetroleum nomsokamo yonke into ekukho ibuyele othulini kodwa ndawo ucashe phakathi lapho imbewana yokuphila futhi impela nje njengoba ilanga liphuma futhi into asahlobo liyophila futhi uNkulunkulu uhlinzeke indlela yalo uthatha futhi ubeke ukhonkolo phansi egcekeni lakho ngesikhathi sasebusika ubeke amatshe ukuphi umbhede wakho wotshani omkhulu kunayo yonke na ungasemaphethelweni ngqo endlela yakho kungani na yilezo zimbewu ezambozwa futhi lapho lelo langa liqala kukhanya phezu kwalokho kuphila kwezitshalo leyo mbewu encane yokuphila izozingeza indlela yayo kuwo wonke lowo khonkolo phezu kwawo wonke abadwala phansi ngaphansi kwazo zonke izinto futhi ifike izungeze ize imise ikhanda layo elincane ngaphandle futhi idumise uNkulunkulu ukuphila awukwazi nje ukufihla ukuphila yilokho esikuzele lapha bazalwane ukuletha ukuphila esikhathini esingeside esidlule ngangihlezi ngidla idina nomfundisi Methodist omdala ongcwele kaNkulunkulu omdala nomusa wayenomoya ongcwele empilweni yakhe futhi sasilalele ihora lezolimo livele lwivili futhi iklabhu ye-4H yayinomshini ababekwazi ukwenza uhlamvu lombila luphelele kakhulu ukuthi uyokwenza isinkwa sombila esihle njengalolo olukhule ensimini uhlobo olufanayo lwezimpephezi zombila futhi empeleni ungazisika uzivule uzifake endlini yokucwaningela yesayense futhi inhliziyo yayo yayisendaweni lifanele inani lifanele lomswakamo nepotash nakho konke okusembileni wawungeke uzehlukanise wake wazihlanganisa ndawonye ubungeke wahlukanisa olunye kolunye kwakuphelele kakhulu wathi okukuphela kwendlela ongabona ngayo ukuthi ikuphi okuyikho ngokuzimbela leyo eyenziwa umshini iyabola futhi yikho konke okwakho kodwa leyo uNkulunkulu ayitshalile kunokuphila phakathi lapho okuyovuka futhi indoda ingahle ibukeke njengomKristu ilingise umKristu noma ihambe njengomKristu noma okunye nokunye kodwa ngaphandle uma leyo mbewana yokuphila ilapho angeke iphinde ivuke uJesu wathi ngiza ukuba babe nokuphila izowiye ukuphila kukaNkulunkulu uqobo kubo futhi kukhona konke okwakunesiqalo kunesiphetho yilezo zinto ezazingenasiqalo ezingena kuphela yinye kuphela into engazange ibe nesiqalo lowo kwakunguNkulunkulu futhi siba ngabantwana bakhe ingxenye yakhe bese kuba yizowiye ukuphila kukaNkulunkulu uqobo ukuphila okuphakade kwabalelwa kithi futhi yileyo ndlela kuphela esingaphila ngayo futhi yileyo ndlela kuphela abangani bethu abalahlekile phandle lapha ngisho namalungu ebandla abangake baphinde baphile futhi kungenxa yokuthi izowi ibalelwe kubo futhi siba yingxenye Nike naqaphela ngosuku lwePentecost na ukuthi kanjani lenzike yomlilo enkulu esaziyo sonke ukuthi yayisithunywase sivumelwano kwakunguJesu Kristu ukuthi uMose wathi ukuthi kwakukaKristu kuyingcebo enkulu kunengcebo yaseGibhithe ngokuba walishiya iGibhithe elandela leso sithunywa esikhulu lokhu kukhanya ngosuku lwePentecost ngenkathi lokhu kukhanya okukhulu kungena lapho uNkulunkulu wazehlukanisa yena uqobo izinkotha zomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo futhi bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele futhi baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphumisela uNkulunkulu ezehlukanisa kusuka kumuntu oyedwa kuya kumuntu ebandleni lakhe ehlukanisa ukuphila kwakhe nabantu bakhe. Lowo ngumlayezo esifanele sewufikise kubantu bazobhubha ngaphandle kwawo bafanele. Wami umama usanda kudlula maduzane nje lapho ngimi eduze kwakhe futhi wathi Billy bonke abantwana bethu waye khona abantwana bakhe wayemi lapho wayephila ababili bethu wayesephumile kwaba yishumi. Le ntombazane wangibuka futhi wathi kuqala wabuka uDolores wathi eyami yokugcina neyami eyokuqala futhi umama wayengumKristu onomusa futhi ngamholela kuKristu futhi ngampaphathiza eminyakeni eminingi edlule futhi wathi Dolores ube muhle kimi ungisizile uye wangenzela iwashing eningi lapho sengigugile futhi ngingasakwazi ukuwasha wehlile ukuzohlanza indlu yami wenze lezi zinto wathi ngiyakuthanda sithandwa. No Dolores umKristu osemusha emi lapho ehisheka ebuka phansi wayesethi mama bekukuncane kakhulu wathi Billy ubonile ukuthi angizange ngilambe futhi ngathi mama wasuka kangaka etafuleni ukuze ngithole engizokudla ngenkathi sasingene lutho esingaludla na futhi ngathi kwakuwumsebenzi nje mama futhi wathi khona-ke uthe ukuba ngumholi wokomoya kimi Billy wangibhaphathiza ungitshele indlela yokuphila. Ngathi mama uyazi ukuthi isendlalelo sethu yikatolika futhi ngathi futhi ngaya ebandleni kodwa bathi leli yibandla futhi laliphambene nezwi. Ngasuka ebandleni ngaya ebandleni futhi ngathola ukuthi kwakuphambene kakhulu ngakho ngahlala nezwi mama futhi ngathi ngizamile ukukutshela okulungile ukuthi ngikuholele kuKristu. Nongcwele othandekayo omdala wahamba ukuyohla ngana noNkulunkulu ngaseke ngibuyisela umphefumulo wakhe kuNkulunkulu. Wangibiza uDolores futhi wathi Billy angikwazi nje ukudlula kukho wathi umama. Ngathi Dolores ibheka ngaphesheya komgwaqo lapho ohlala khona asikho isihlahla som-oak esikhule simi lapho na wathi yebo lokho kwakuyizinsuku ezimbalwa nje ngaphambi kokuba umama afe futhi wathi yebo. Ngathi kuze ikwindla manje ngathi esikhathini esingangenyanga esedlule lawo maqabonga abemahle ngempela futhi eludlaza yebo wathi Bill. Ngathi kwakunini sibukeka kanjani manje na futhi wathi awu abhuzi nansundu naluhlaza abomvu futhi ngathi Dolores yini ewenza abe phuzi insundu luhlaza nokubomvu na wathi ayafa. Ngathi isihlahla sasisihle kunakho konke nini na wathi manje. Ngathi iBhayibheli lathi kuyigugu emehlweni yenkosi ukufa kwabangcwele bakhe niyabo yilapho ukufika khona isikhathi. Ngathi ukuphila kubuyela emuva ukuphila kungumuthi sonke silenga emthini wokuphila kunjalo. Mnumzane Ward ongumdayisi wezincwadi emhlanganweni wayengufakazi kaJehova futhi wayenomfana okanye naye futhi umlenze wakhe ufinyele kanje enovendle futhi wayekade eselwevini komunye wemihlangano futhi wakuqaphela lokho kubona kufihlakeleyo futhi wathi manje lokho kubonakala kulungile kimi futhi ngakho waya eHostin eTexas ngenkathi ngangilapho nomfowethu uKetsen kanye nabo lapho isithombe sengelosi yenkosi sathathwa khona futhi awu sithathwe izikhathi eziningana futhi muva nje kungukuthi ngaso sithathiwe futhi sathathwa eJalimane futhi izikhathi eziningi. Ngakho nomfowethu Ward wayelethe umfana wakhe futhi wayephezulu komunye wemihlangano futhi babehleze emuva emuva le ucishe impela ibanga leli yasedolobheni noma kude kakhulu ngobunye bosuku ngimi emisamo ngingakaze ngizwe ngayo empilweni yami ngimile nje lapho ngiqalaza ngaqaphela umbono phambi kwami ngase ngithi kukhona indoda ehlezi emuva le ngemuva yona nomkayo futhi bavela esifundeni saseKentucky ezansi le endaweni ebizwa ngokuthi iLagrange Kentucky igama lakhe nguWood ungumbazi unomfana onomonakalo wovendle ofinyeze umlenze wakhe isho kanje inkosi umfana usephulukisiwe futhi nje kwaqala kwaqhubeka kanjalo nomkakhe wayeyimethodist ngakho noma ngikholwa ukuthi yi-Church of God i-Anderson Church of God ngakho wathi kuzwile lokho Ruby futhi ngakho wathi David Sukuma umlenze wakhe wawuphelele nje njengomunye usemhlanganweni kwase kuthi-ke lowo fakazi kaJehova wazinikela kuKristu kwase kuthi-ke kusukela kulokho kwehla umfowabo ukuba ubona niyazi ukuthi bona ufakazi bakaJehova bazizwa kanjani behla bezokhipha umfowabo ekuhlanganyeleni kwabo wathi ulalela into enjalo wathi lezi zinto ezingamanga ezizungezayo kanjalo na uke waba baba wakhe ngumfundiko ufakazi bakaJehova wathi wazi kangcono kunento enjalo wathi uma ngike ngayibona leyo ndoda ngizeyitsheleza kaBhoqo wathi ngiyazi ukufundisa ubabayi wami anginikeze khona wathi nguye lowo egunda utshani phandle lapho futhi ungangenda ngiphethe isigqoko esidala esivala izindlebe nentamo niyazi ngase ngihlala phansi ngakhuluma naye wathi ngizokutshela mnumzane Branham wathi sakhuliswa singofakazi bakaJehova ngathi lokho kuhle kakhulu ngathi ngincamela ukuba umraselite kunokuba ngingabi nokukhanya enhlobo futhi wavele waqhubeka kanjalo ngingayishaya indiva noma yini ayeyisho futhi ngakhuluma naye ngokungcono kwedlula konke kunengangingakwenza futhi ngathi ngiyabona ukuthi uyindoda eshadile futhi unabantwana ababili futhi yena ngathi kodwa wehlukene nomkakho futhi wabheka ngale kubhenzi lowo ngumnumzane David uyise kaDavid Wood lo olapha emhlanganweni wabuka ngale wacabanga ukuthi mhlawumbe umnumzane Wood wayengitshele lokho ngase ngiwubamba umcabango wakhe masinya impela niyabo ngakho ngathi ubucabanga ukuthi umfoti Banks ungitshele lokho akazange akangitshelanga lutho ngomndeni wakhe kodwa ngathi mhlawumbe ucabanga ukuthi uma uBanks engitshelile lokho ebusuku bakuthange ubuno owesi fazana nezinwele zibomvana ubuse kamelweni naye ngekathi sithandwa sakhe sifike eminyango sangongoza eminyango futhi wesifazane waye eminyango futhi akavumanga ukuba uze futhi walunguza ngefasitela bekuyinto enhle ngabe ukudubulewa kusakaza ubuchopho ngathi indoda emi lapho efake isudu eminyama uthayo bomvu wayethi kuwela kwiphansi ukuthi wathi lelo iqiniso futhi lapho ngabaphathize izinsukeni ezimbalwa kabomvu kusukela kulokho nakho kuza kwehla uyise nakho kuza kwehla udadewabo wabo wayezo kwehla aqondise abafana bobabili ngampaphathiza ngalolo suku afika ngalo ngento efanayo kuza kwehla uyise futhi wayezo siqondisa sonke ngakho wayefuna ukusithatha ngathi wayengumdobi ngathi manje Banks simthathe siyedoba ngakho saqala ngaphesheya komfula lana ubusuku bonke niyazi ukuthi kunjani empumalanga leyo mifula yanda nezinto sasiya ezansi edamini iWolf Creek futhi endleleni ngale akazange asho lutho ngenkolo okwanga leso sikhathi ikhehla elingangeneki ngempela futhi wathi futhi ehlakaniphe ngakho konke ngakho zawela umfula ngathi awu ngabona umbono uza phambi kwami lapho ngisahlezi uBanks wayeshayela ngawubheka umbono ngathi manje wonke umfudlana esiwela kuwo wayesanda kusho ngalobo busuku wathi uma ngingake ngibone into enjengaleyo yenzeka ngingayikholwa futhi ngakho ngalokho kusa umusa wenkosi ngathi si yonke imifudlana esiwela kuyo izoba nodaka lapho sifika edamini iWolf Creek imvula yaba ngaphezu kwedamu futhi lapho noma ngaphansi kwedamu njalo futhi ngeke kube nodaka futhi sizodoba namuhla ngeke sibambe lutho namuhla kuze kube kusihlwa futhi khona ke nomzane wodi lapha Thanks Woody, uzobamba ubhabhula owodwa omncane. Ngizobabamba cishe amaphawundi angamashumi amabili futhi abanye babo bazoba nesisindo esingamaphawundi ayishumi umunye. Uzodoba ngesicupho esifanayo endaweni efanayo. Ngeke ubambe lutho, sizodoba kuze kube cishe ngehora leshumi nanye nqo ebusuku izinhlanzi zizoyeka kuluma. Sizongena futhi sidle sidlo sethu sakusihla ngehora leshumi nanye ebusuku. Sihlale ubusuku bonke futhi ngakusasa kuse sizophuma futhi sizobamba inhlanzi enkulu enamaxolo kuyo futhi lokho kuzoba yinto yokugcina ibanjiwe ngeke sizodoba usuku lonke futhi singabambi lutho nekhehla laqalaza lithi kuba kanjalo sehla futhi yonke into yenzeka ngokuphelele ncoshi ngendlela okwenzeka ngayo futhi lapho ngiphumela emapulangweni ngalokho kuhlwa wathi nanka amanzi yini engivimbela ukuba ngibhaphathizwe na futhi kukhona lonke iqembu labo kuyinto ejabulisayo ukwazi ukuthi silenga esihlahleni. Manje kwakukhona umnumzane Woody nami sasizingela izingwejeje njengoba nazi nginjalo ngiyathanda ukuzingela futhi ngakho sasizingela izingwejeje ndawonye ezansi eKentucky cishe eminyakeni emibili edlule. Manje ngingena eholidini lami ngaleyo kwindla futhi ngiye ngazingela e-Africa, eNdiya nakuwo wonke umhlaba cishe impela, kodwa mina ngiphe nje ukusa okunenkungu ngo-Agasti noma ngesinye isikhathi phezulu nesiphamo esikhulu 22 futhi ngakho-ke ngiyakuthanda nje ukuzingela engwejeje. Futhi sasisezansi eKentucky ekuhlaleni amaviki amabili futhi kwashisa ngempela. Manje wena waseCalifornia ngahle ungazi ukuthi ngikhuluma ngani lapho amaqabunga nakho konke kushisa kakhulu kanye ne bese kunyathela lapho nalezo zingwejeje ezimpunga ezincane futhi sidubula ihlo kuphela emayadini engamashumi amahlanu uma ingamayadi angamashumi amane sihlehla siye emayadini angamashumi amahlanu bese sidubula ehlweni uma zingekho, uma sishaya ngaphansi kwehlo layo noma ngaphezu kwehlo layo, hamba uyoshintsha isibhamu sakho esikhulu, kukhona kungalungile. Futhi ngakho sihlala nakho ngo yileyo ndlela ngizamile ukuziqaqashela lokho ukukudubula ngqo esikhonkosini. Futhi ngakho manje-ke phezulu kahle lapho sikhimbile futhi kwashisa kabi kabi kakhulu nalezo zingwejeje zincane zimpunga. Ukhuluma ngenhlanzi hawudini ngokuba yingcweti yokuphunyuka ingencane kwenye yazo, vele ushaye ihlokozi elincane futhi isihambile. Nonke niyamazi umfowethu G.H. Brown, vele umbuze ngakho kanye nje sizingele ndawonye. Ngakho-ke futhi ngiyamgcona ngalezo sibhamu ingebe esizishintshayo asithengelwa ngumkakhe, niyazi cishe eminyakeni ngamashumi amabili edlule ngakho ukudubula izingwejeje ngesibhamu ingebe. Ngakho-ke sasizingela futhi kwakukhona umfowethu Woody wathi uyazi mfowethu Branham wathi ngalapha endaweni ethile kukhona imihosha. Angicabanga ukuthi ninayo eCalifornia isezansi le lapho imifudlana egeleza idlule khona futhi kwenza kube manzi kakhulu. Wena phezulu emathafeni uthinta lelo hlukuzi futhi azisekho, awukwazi ukungena kuzo ngoba zihamba amayadi angamakhulu amabili noma amathathu kude, sezihambile ngokushesha okungako. Ngakho-ke sathi sizoyanga lapha futhi sibone ukuthi uzosivumela yini ukuthi sizingele. Wathi kunamahekha angaba ngamakhulu amahlanu futhi ngathi awu lokho kuzoba kahle. Ngakho sehla hhayi imigwaqo emihle njengoba ninayo lapha kodwa ezindleleni zezingulube nakho konke okunye ehlokozini ngale mosheni size singene lapho. Wathi manje kukhona iphutha elilodwa kuphela ngalokhu, wathi leli khehla wathi lingumphikinkolo futhi linonya. Ngathi ngizovele ngikuvumele ukhulume niyabo. Ngakho ngahlala ethrakini elincane futhi sashayela sakhuphukela endlini emhlophe enhle emhlophe emuva liphansi ezansi kwegqume elikhulu nensimu enkulu yokhula nengadi yombila ngapha. Sashayela senyuka ngokukhona amakhehla amabili ehlezi phandle lapho engawaseKentucky ngempela futhi iKentucky inendlela yayo yokuphila niyazi. Mfowethu David emuva lapho umfowethu ngomgreg wathi mfowethu Branham wawalalela amathiphu akho, wathi mina lokhu kuthi akube kubi kabi ukusho lokhu ngemva kokudla kwasekuseni. Wathi ubalule unwele ebhiskidini, wathi ngibheke phezulu angitholi ukuthi kuyini lokho futhi ngathi lokho nje yiKentucky uyabo unwele ebhisikidini ngathi ungazami ukuthola lokho kusichaza mazwi ngoba ngeke kube khona ngathi eKentucky ngakho sabuyela lapho kuleyo mihosha enezihlahla ezinamaqabunga abomvana niyazi ngezigqoko ezinkulu ezindala zilengela phansi sama nomfowethu uhodi waphuma wazungeza kwakunamakhehla amabili ehlezi lapho wakhuphukela kwelilodwa lawo futhi lambiza lathi sawubona futhi wathi sawubona mnumzane futhi wathi ngingu igama lami ngingu Wodi ngingu Banks Wodi wathi angaze noma kade sizingela ngalapha ejatheni futhi baqamba izindawo zabo ngasemifudlaneni wathi kade sizingela ngale ejatheni futhi asazi noma besingakwazi yini ukuzingela endaweni yakho wathi ungumuphi uWodi na wathi ngingumfana kaJim Wodi lathi noma yini yazo leso kwakuyisike njalo esisodwa sofakazi bakaJehova esasingabantu bangempela lathi noma yini uJim Wodi noma imuphi wabantu bakubo wamukelekile kunoma yini enginayo kulendawo lathi ikhehla elinguJim ingabe lisaphila na wathi yebo uphandle eIndiana manje futhi wathi ngihlala lapha ya nami wathi futhi ngiyehla ngizingela izingwejeje ekwindla ngayinye lathi zisize nginamaheka angamakhulu amahlanu nenqwaba yemihosha nezinto zisize nje wathi awu ngiyabonga kakhulu wathi ngizwe nomelusi wami wathi ubungeke ube nandaba naye ukuzingela futhi lathi Wodi uqonde ukungitshela ukuthi usuwehle phansi kakhulu uzodinge ukuthwala umshumayeli noma phi lapho uya khona na futhi wathi ngakho ngacabanga ukuthi kwaseke kuyisikhathi mina ngiphuma emotweni ngakho ngiyaphuma emotweni niyazi futhi ngihamba ngale ngaliya futhi ngathi sawubona lathi sawubona futhi lathi ngaphambi kokuthi bangethule lavele langena ngqo lathi awu lathi anginamsebenzi kakhulu ngani bafo ngathi awu ngiyakwazisa ukuba qotho kwakho futhi lathi sizathi ngokuthi yile nto eyodwa lathi okokuqala ubukeki njengomshumayeli igazi le ngwejeje namadevu futhi ngakingakaze ngigeze yamaviki amabili ngakho ngathi awu ngicabanga ukuthi lokho kulungile futhi futhi lathi into engimelene ngayo nani bafo nikhonkotha esihlahleni okungekho lutho kuso manje angazi noma niyazi ukuthi kuyini lokho leyo ngenye iKentucky David ungazami ukuthola lokho kusichaza mazwi lapho inja ezingela igqalashu inamanga izogijimela esihlahleni kanti igqalashu lineqhinga izogijima igxumele phezulu esihlahleni bese ke igxuma yedle niyabo futhi uma inja ingaqaqeshiwe kahle izogijima iye kulesi sihlahla lapho ebone khona igqalashu yahogela lapho elandelele khona ukuzongeza sihlahla futhi ime lapho futhi konkothe futhi akukho lutho sihlahlene ngakho ngokuvamile bayayidibula leyo nja ngakho lathi nina bafo yilokho enikudingayo umthwalo muhle wenhlamvu yokudubula inyamazane lathi ngoba nikonkothe phezulu sihlahlene kungukuthi akukho lutho lapho niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini ukushumayela lathi ngithathwa njengomphiki inkolo ngathi wonke umuntu nombono wakhe kodwa kimi lokho akuyona into yokuziqhayisa ngayo futhi lathi awu lathi into yakho ingukuthi lathi wena ukhuluma ngokuthile lapho ukuthi ayikho into enjalo ngathi yebo mnumzane ngathi kusobala lokho kungumbono futhi lathi awu lathi nina bafo nikhuluma ngokulunkulu futhi ayikho into enjalo futhi lathi uma ebekhona oyedwa bengingambona futhi lathi ngiphile yonke leminyaka ngineminyaka engamashumi ayisikhombisa nento budala futhi lathi ngikakaboni lutho lwakhe okwamanje futhi lathi ayikho nje into enjalo futhi nina bafo nikhonkothe esihlahleni kungesiso futhi nithatha imali yabantu ukuze niziphilise nezinto ezinjalo futhi anilutho ngaphandle kwesikejane sabakhohlisi ngacabanga uhe ngathi yebo mnumzane kusobala umbono lowo ngacabanga onkulunkulu uma ungangesizi ngakho ngathi yebo mnumzane ngokusobala kunjalo umbono ngasho futhi niyazi umama wami omdala waseningizimu uhlale enginikeza izeluleko ezinhle futhi wanginikeza isisho ngesinye isikhathi wathi nikeza inkomazi intambo eyanele futhi izozilengisa niyabo ngakho ke ngacabanga ukuthi lokho ngokuhle kulo ngivele ngiliyeke nje liqhubeke futhi lihohoze isikashana futhi sizobona ukuthi liphezu kwasiphi isihlahla niyabo ngakho ke ngaliyeka liqhubeke futhi likhulume futhi ngathela ukuthize futhi okuthize kufika engqondweni yami futhi kwakukhona isihlahla sama-aphula lapho ayehlezi ngaphansi kwaso futhi ekwindla yonyaka ama-apula bakucishe kube yi cishe iviki lokugcina lika-Agasti ama-apula ayewa nama-yellow jacket ayiwadla niyazi ukuthi yini ama-yellow jacket na kulungile awu nivele kuyiphi ingxenye ye-Kentucky na niyabo ngakho-ke ngase ngithi kulo ngathi awunankinga uma ngiba nelinyela lawo ma-apula na lathi zisize ama-yellow jacket ayawadla ngafinyelela ngale ngalithatha ngalihlikihla ebhulukweni elidala eligcwele igazi niyazi ngase ngiluma ngathi he i-apula elihle lathi ya lihle kakhulu ngathi kubukeka sengathi sithela kanzima impela yebo mnumzane lathi ngithela amabhakede amaningi kangaka njalo ngonyaka kuso sidala kangakanani sihlahla na ukushintsha indaba kulo niyazi futhi lathi o lathi uyabona lapho lowo shimula omdala umi khona ngaleyana lathi ngazalelwa phezulu lapho lathi umama nobaba babehlala lapho futhi lathi umlilo wawushisa walotha sakha leli khaya elisha izansi iphansi futhi lathi ngabe sengikhulu leswa enhla lapha futhi lathi lapho ubaba nomama befa ngavele ngasala nekhaya futhi lathi futhi ngekathi sithuthela izansi lapha ngafaka leso sihlahla lapho amashumi amane eminyaka engamashumi amane edlule kumbe ukuthize futhi lathi selokho saba lapho kusukela ngaleso sikhathi ngathi kuhle lokho ngathi he kuyamangalisa lokho lathi yebo mnumzane lathi ekubuyeni emuva ekube nomshumayeli lathi ngifuna ukukubuza ukuthize ngathi yebo mnumzane kuyini lathi nina bafo uma beningakwazi ukuveza noma yini ngani bekungahluka lathi manje ngezwa umshumayeli ngesinye isikhathi noma ngezwa ngaye lathi udade osekhulile thizeni enhla lapha egqumeni lathi wayebulawa umdlavuza futhi lathi kwakukhona umshumayeli oza ngapha e-Acton e-Kentucky kunjalo kwakungaba amamayeli angamashumi amathathu kusuka lapho futhi ngiwode wangibuka futhi nginganikine ikhanda lami lathi ngale nkundleni yokukhempa ye-Methodist lathi lo mshumayeli wayevela ngaphandle e-Indiana futhi lathi futhi wafika lapho futhi lathi bathi kwakukhona cishe amakhulu angamashumi amabili nanhlanu abantu ababebuthene lapho ngalobo busuku futhi lokho kungemuva le emagqumeni niyazi beza begibele amahhashi nakho konke ukuze bafike lapho futhi lathi wahlala khona ubusuku obuthathu futhi lathi ngobusuku besibili lathi uqede wabuwenenekazi eselikhulile uhlala endla endaweni ebizwa ngokuthi i-Campbellsville futhi ngenkathi lo mshumayeli esashumayela wabuka emuva ezethameleni emuva le lapho lo wesifazane ayekhona futhi wabiza igama lakhe futhi wathi kulobu busuku ngaphambi kokuthi uhambe ekhaya ubheke edroweni lekhabethe esandleni sobunxele ucoshe iduku elinomfanekiso oluhlaza okwesibhakabhaka ekhoneni lalo unalo encwadini yamanothi ehlala ephaketheni lakho futhi unodade ogama lingosi banibani ubulawa umdlavuza wesisu hamba uthathe lelo duku ulibeke kwesifazane futhi uzosinda awu lathi cishe phakathi kwamabili ngalobu busuku sasicabanga ukuthi babene-Salvation Army enta lapho esiqongweni sigquma lathi angikaze ngizwe ukubhonga okungako empilweni yami futhi babeklabalaza futhi uma noma yimuphi wenu azi lowo kwakungumfowethu Ben kanye nabo enhla lapho ebeka lelo duku kowesifazane futhi lathi sasicabanga ukuthi mhlawumbe ininekazi eselikhulile lifile futhi ngakusasekuseni lathi sakhuphukela lapho ukuyobona lapho benza amalungiselelo omngcwabo futhi lathi lalihlezi lapho etafuleni lona nomyeni walo lidla ophaya bama-apula othosiwe futhi liphuza nekhofi liyazi ukuthi uyena ophaya wama-apula othosiwe uphendulwe waba ucwezu lwenyanga ngiqinisekile ukuthi ngisekhaya ngakho bona niyazi ngiwuthanda lowo anotiligi kuwo niyabo futhi angithandi ukufafaza ngiyabhabhathiza niyazi futhi ngiwuthela ngempela phezu kwawo ngithanda utiligi omningi kuphaya wami ngakho ngiyazithanda nje lezo zinto futhi ngakho-ke lalidlalo phaya wama-apula athosiwe futhi lathi ngakuthangi lapho lalisesimweni esinjalo kwaze kwaba yilapho singakwazi ngisho bebengasakwazi ukulibeka epoweni ukuthi bebedingeka basebenzise ishidi lokudonsa futhi lathi mina nomkami sasikhuphukela lapho futhi sashintsha umbhede walo kabili ngosuku futhi lathi udokotela walidela cishe amaviki ayisithupha ngaphambi kwalokho futhi wavele walinika umuthi owenele ukuthi uhlale kulo lize lihambe umdlavuza balivula base bevele belimboza nje ngakho bathi asisekho kwezidi ngoso kuzikhohlisa ngalo futhi lathi futhi uyazi lalihlezi lapho lidla futhi lagxuma futhi lagijima lasixhawula futhi lathi ngathi awusho njalo lathi ya lathi manje futhi lathi uma ungakukholwa lathi khuphukela lapho ngo futhi ubone lizokutshela lona mathupha yabo lalishumayele muva kimi ngaleyo nkathi alifakazi kwesikhashana ngathi o awukukholwa lokho uyakukholwa na lathi impela lathi uma ungakukholwa hamba ngo ukhuphukele lapho egqumeni futhi uthole ngizokukhuphulela lapho ngathi aha ngathi cha ngathi ngizothatha izwi lakho ngakho niyabo ngathi ngizothatha izwi lakho ngakho ngathi awusho akukubani lo womfo na angazi lathi ungowaphandle eIndiana futhi bathi uzokwehlela lapha futhi lathi ngiya kuye lapho ufika lathi ngizohamba ngikhuphukele kuye ngithi ngifuna ukukutshela ukuthi ize mshumayeli ngitshele ukuthi wawukwazi kanjani lokho emhlabeni kuyilapho wawungakaze ube kulelizwe ngaphambili ngangingakaze yabo lathi kwakukanjani wake wakwazi lapho na ngathi yebo mnumzane awu ngithemba ngempela ukuthi uhlangane naye ngathi ngethemba ukuthi uyakusiza futhi lathi awu ngiyahamba lalimpilomba niyazi futhi lathimisela phansi kanjalo namaqabonga andiza futhi ngathi futhi ukonde ukungitshela manje ukubuyela emuva kulesi sihlahla ngathi kuyangibangaza lokho futhi ngathi uyazi asikaze sibe ngisho nobusuku obupholile akukho sithathwa noma lutho futhi ngathi lawo mahlamvu awahloka kuleso sihlahla emhlabathini futhi yingakho siza ngapha bekungukuphuma kulawo mahlathi ayitafa lapho amaqabunga ewahlokela phansi umile nokungena kulezi zihosha lapha lapho ewela khona emanzini futhi abe manzi ngathi futhi wena yini emhlabeni lawo maqabunga awahlokela yona kuleso sihlahla na awu lathi kuphila kuwashiyile ngathi ini lathi kuphila kuwashiyile ushiye ikabunga na ya lathi yilokho kulenza liwohloke ngathi awu asikaze sibe nesithwathwa noma uphawulwa noma yisiphi isimo sezulu sibandayo lathi awu bungukuthi nje kuyawashiya futhi ngathi awu kwenzekani ekuphileni na lathi kwehlela empandeni yesihlahla ngathi uqonde ukuthi impande na lathi awu ubusika buyowenza abe yigwa futhi bekungabulala leyo mbewana yokuphila esihlahleni futhi ngathi bese ke kushona phansi empandeni yesihlahla ukucasha lapho kuze kube nini lathi kuze kube isikhathi sentwasahlobo futhi sikulethela isinye isilovela sama-apula nesixa samaqabunga na yebo mnumzane ngathi kuyamangaza lokho ngathi ngingathanda ukukubuza ukuthile lathi yebo mnumzane ngathi ibuphi ubuhlakani obutshela leso sihlahla lokho kuphila kuleso sihlahla ukuthi isikhathi sasebusika siyeza futhi uma ungaphumi kula magatsha futhi wehlele lapha futhi umbozwe yilezi mpande ukuthi uzofana futhi lokho kuphila kujobela lobo buhlakani futhi kwehlela empandeni yesihlahla futhi kuhlale phansi lapho ukuze kudlule isikhathi sasebusika bese-ke kukhuphula iqabunga futhi ngathi yibuphi ubuhlakani obenza lokho mnumzane na futhi lathi o yimvelo ngathi iyini imvelo na lathi awu empeleni yenza lokho nje lalibona iphuzi lami niyabo futhi lalizama ukucasha kulo futhi lathi awu wena lathi uyabona ngathi awu ngizokutshela ukuthi asithathe ibhakede lamanzi futhi silibeke phandle lapha kuleso sigxobo somoki futhi manje maphakathi no-Agasti azokwehla aye ngaphansi kwesigxobo futhi ahlale lapho kuze kube yinto yasehlobo futhi aphinde abuye futhi agcwalise ibhakede futhi ingabe azokwenza lokho na wathi cha cha futhi ngathi awu ngitshele ukuthi buhlakani buni kufanele kube ubuhlakani manje ngoba isihlahla asinabo ubuhlakani kufanele kube ubuhlakani ukwenza lokho kuphila kusuke esihlahleni phezulu lapha emagatsheni kwehlele ezimpandeni kanye nobuhlakani bokusitshela ukuthi sekuyisikhathi sokubuya futhi lathi angikaze ngikucabange lokho futhi ngathi manje cabanga ngalokho isikhathi eside futhi lapho uthola ukuthi buhlakani buni obatshela kutshela lawo manzi sihlahla esihlahleni lokhu kuphila ukuthi kwehlele ezimpandeni futhi kucashe noma sizokufa ngizobese ngikutshela-ke ubuhlakani obangitshela ukuthi lowo wesifazane wayengubani nokuthi ufanele enze njani ukusindisa impilo yakhe lathi awuyena umshumayeli ngathi nginguye
Show me.
Lapho ngikhombise wena uzongikhombisa indlela eya ekuphileni nakuba ilula kakhulu.
There on his knees with his head.
Futhi lapho egoqe ngamadolo ekhumule isigqoko sakhe ngamholela kuKristu ngikhombisa indlela yakho yokuphila kumlimi ongenalwazi okungenzeka ukuthi wayengakwazi ukubhala igama lakhe.
But God has a way.
Kodwa uNkulunkulu nendlela yokuthatha indlela yokuphila ukumholela kulokho. Futhi bazalwane silenga emthini wokuphila futhi ngolunye usuku leli qabunga lidala lizowohloka kodwa kuyofika ukuvuka ngolunye usuku isikhathi seminyaka eyinkulungwane esikhulu silele ngaphambi kwethu ukuvuka kokukhulu. Siyobuya futhi ngolunye usuku ngoba sinokuphila kuphakade siyakuqonda ngendlela yezwi ukuba besinesikhathi niyazi ukuthi kukanjani besingasondela kukho ngezindlela eziningi bantu kwesinye isikhathi kumele usebenzise izindlela ezahlukene ukuze ufinyelele kumuntu ngonyaka odlule ngehla ngacabanga ngizophinde ngiyozingela endaweni yekhehla ngashayela ngenyukela endaweni kwase kumile ukhula nxa zonke yayo ngabona ininikazi yeselikhulile lihlezi kuvulandi licwecwa ama-aphula avela esihlahleni esifanayo ngahamba ngakhuphuka ngathi sawubona lathi sawubona mnumzane ngaze ngithi ngibone amasayini amakhulu agxunyekiwe nxa zonke ngaphambi kokuba ngingene lapho futhi ngathi ngazi ukuthi kungenzeka yini ukuthi ngikwazi ukuzingela ngwejeje lathi mnumzane ngesikhathi umyeni wami ephila wayeyinqaba kakhulu wagxumeka izindawo futhi lathi nginabanye abafana abavela uhlala enhla eKentucky enhle Louisville eKentucky lathi bese behlela ukuzozingela ngathi ngikuqondile lokho wangitshela lokho bengingambone na lathi sewahamba ngathi awusho kanjalo ya ngathi awangitshela ngenkathi esaphila ukuthi ngingazingela lathi ungubani wena ngathi ngingumfowethu Branham laqathaza ipani langibamba ngesandla lathi mfowethu Branham usenkazimulweni manje lathi waphila impilo yobuKristu yoqinile kusukela ngehora ngathi futhi ucwecwa ama-aphula avela kuleso sihlahla esifanayo ngathi ama-aphula ayabuya futhi awazange na ngathi uzoba kanjalo naye ngesinye isikhathi ovukweni olukhulu futhi mfowethu dadewethu ngeke sikwazi ukuvumela abantu esibathandayo nalabo uKristu abafela basuke kulokhu kuphila ukufa ngaphandle kokuphila kuphakade asenze konke singakwenza ukubangenisa kuleyo ndawo lapho bengavuka khona futhi ovukweni wena uzongikhombisa indlela yokuphila nina bazalwane niyakwazi ukukwenza emabandleni enu ngobani abaningi benu bangabefundisi abafundile nosiyazi bezenkolo anginalo lelo khono kodwa okwami okuncane anginalo ikhono kodwa isiphiwo esincane engasiphiwa njengokuzidonsela egiyeni elithile ukuthi lapho abantu lokho abakucabangayo abakwenzayo futhi okufanele kwenziwe leyo yindlela encane yenkonzo yami kungenye yezindlela ezincane uNkulunkulu angivumela ukuba ngizisebenzise ukuletha abantwana bakhe ngale kulolo hlangothi futhi ngihlanganisa ezami neyakho manje futhi asikhombise abantu indlela yokuphila ukuze bathole indlela yenkosi futhi wathi lapha ngokuba kukhona injabulo ebukhoneni bukaNkulunkulu kukhona injabulo njengoba sihamba sehla kule ndlela sibheka ngapha nangapha ukuvuka kwezihlahla amaqabunga yonke into kukhuluma ngoNkulunkulu ngakho masibe njengezidalwa zikaNkulunkulu sikhuluma ngoNkulunkulu kukho konke sikwenzayo noma sikushoyo makukhanye kube yinkazimulo yakhe uNkulunkulu anibusise asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje
Lord Jesus the great shepherd
Nkosi Jesu malusi wezimvu omkhulu womhlambi ngijabula kakhulu Nkosi ukuthi wangikhombisa indlela yokuphila futhi ngijabule kakhulu ukuhamba ngehlanga lomgwaqo omkhulu omdala. Ngibonga kakhulu ukuba nezingalo zami zijoyinene nalaba bafowethu namuhla. Njengoba simi eceleni komgwaqo omkhulu, simemeza ngamaphimbo ethu nawo wonke amathalenta osinike wona kuleso sixuku esifanayo sesintu phandle lapho owasifela. Nkosi, sisize, ngiyacela uzokwenza na? Bangathi ngayinye yezimpilo zethu ingaba yisihlahla noma okuthize okuyoletha ukukholwa kunjalo kuso isoni nakongakholwayo, ukuze abantu bangabona indlela yenkosi futhi bangene ezinjabulweni zenkosi. Siphe khona Baba, sibusise emizamweni yethu buthaka sindawonye. Siyakubonga ngalesi sikhathi esihle kakhulu senhlanganyelo, lesi sidlo sasekuseni esihle kakhulu. Futhi Baba, sizizwela ukuthi sinakho nje imiphefumulo yethu nemizimba yethu yondliwa ukulunga kukaNkulunkulu. Iba nathi manje njengoba siqhubekela phambili ukuya emhlanganweni owengeziwe, futhi ube nathi kulobu busuku. Futhi sengathi kungenziwa ukuthile okuzobangela izoni zifike ngokushesha ealtare ukuze zisindiswe. Kwangathi abagulayo bangaphulukiswa, nalabo abangenawo umoya ongcwele kwangathi bangaphaphathizwa emzimbeni kaKristu. Siphe khona Nkosi.
We take our prayers.
Sizinikela kuwe, sithatha imikhuleko yethu, ukukholwa kwethu, futhi sikubeka ndawonye, sikubeka phezu kwealtare lakho, futhi sikuthumela kuwe Nkosi egameni likaJesu Kristu. Samukele, amen. UNkulunkulu anibusise bazalwane bami, futhi ngiyacabanga manje omunye wabazalwane uzofikela ukukhulula ibandla noma inhlangano yebandla ngokusemthethweni njengoba kufanele kube njalo. Futhi ngenkathi besanquma ukuthi ubani ozayo, ngifuna ukusho ngiyanibonga ngokuthamela kwenu okuhle, futhi ngiyaxolisa ukuthi ngiligcine lapha kwaze kwaba yizikhathi zasemini, cishe impela imizuzu emihlanu ngemva kwehora leshumi nanye ngewashi lami lapha. Futhi ngingavele ngihlale futhi ngikhulume nani ngezinto ezinkulu engizibonile zenzeka inkosi izenza ngale masimini ezimishini nezinto zenkulukazi into enkulu. Ungesabi neze, khumbula nje uNkulunkulu wethembisa. uNkulunkulu uzofanele asigcine isithembiso sakhe, uzofanele nje agcine isithembiso sakhe. uNkulunkulu anibusise manje, M40 Borders.